penɗi simore nogas ego. Chagal dum jimi asaman keso e leydi kesiri ngati asaman gadano o e leydi gadandi ndi pirtinoma te geej nattino jimi sare seninde de Yerusalem keso o ina iwa do asaman to Allah ina tello ina nyantori no jom baajo nyantiranto jom galle mumni daande tekkunde iwrimi to jappere to ina wiya
ko dirko Allah kanana wonde yimbe ma hoddo e maddi be ngona lenyol makko Allah e hore mum ma wonde e maddi ma o mumtu gondi maddi fof ma maydi natu sunari gulari e Musa e ki majji ngati gede gadani de jawti
jodido e do jappere o wi
bodoni hestetino hunde fof
o wi kadi
windu ngati i konguli ene celli ene ngongi
o wimi
timmi ko min woni hore woni laati woni fuddode woni wortorde kala dum dodo mami rokku dum e sewnde ndiyam ngurdam he ko dum woni ndunu kala poldo kadi mi wonat Allah mum wona biyam kono hulbe deedi be ngala holare be harmube be warobe koybe fijobe be wilebe be rewobe sanamunuji be e dendangal fenobe be woni feccere mumen ko wendu jeyngol e suufarandu ko dum woni maade immere nde
cagal dum goto e malaikaaji jeedidi jogidi lehe jeedidi kewde waaba wuji jeedidi cakkitidi di ari haldi am wi
armi holloyma jombaajo jom suudu jawgirgel
tan ruho nangimi malaika o naymi dow hayde maunde tawnde o hollimi Yerusalem sare senine de ina iwa dow asaman to Allah ina tello ina jogi darje Allah de jalbiranno kono haire rimre ni no haire yaspe waande no darogal ni balal tekkungal towgal ina tarinde de jogino ko dame sappo e didi batde malaikaaji sappo e didi de inde cuudi besngu Israila sappo e didi binda e dow mumen dame tati funnaage dame tati hirnaage dame tati rewo e dame tati worgo balal sarengal daddi koy dow kaaje sappo e didi bindaade inde sappo e didi nelaabe jawgel ngel sappo e didi be kaldannode am o jogino ko kewal kange gam metade sarende dame mum e balal mum ko lobbili mayre nay fof podno ko njuteende mayre e njaajeede mayre podno o meterinde ko kewal ngal de woni ujinnaaji sappo e didi e start ko juuteendi ndi njaajeendi ndi e toowendi ndi fof podno o meti balal ngal ngal woni diraaji temedere e chapande nay e nay e wonande metogol neddo hono metogol malaika balal ngal mahira ko yaspe sare nde mahira ko kange luulo baado no wer labdo ni ngorondi balal sare ndi sinkira ko kaaje dime mbaadi kala adande nde ko yaspe nimbere nde ko safir tate bere nde ko kelseduan naye bere nde ke omeroda de bere nde ko sardoniski jeego bere nde ko sarduan jeede bire nde ko krisolita jeeta bere nde ko berilli jeena bere nde ko topas sappo bere nde ko krisoparas sappo e goya bere nde ko yacente sappo e dida bere nde ko ametiste dame sappo e didi de ko nyaaje sappo e didi damal hen fof ko nyaare wotere dingiral sare ngal ko kange luulo jaynortodo no werni mi yani e mayre suudu Allah ngati ko jomirado Allah jom baado woni suudu Allah ndu kanyum e jawgel gel sare nde soxlaani nange yayno dum soxlaani lewru yayno dum ngati ko darja Allah lernatanende te lampa mayre ko jawgel gel ma dawlaaji di nja e der annore mayre lambe aduna be ngadda e der mayre darja mumen dame mayre guddota ko nyalawmo muk kadi jamma wodata don mabbe ngaddu darja e teddungal dawlaaji mabbe e der mayre hay huunde ko tonwi natata e mayre gollotodo ko harmi wondude e fenade ne kay natata e mayre natata e mayre tan ko windaabe e deftere jawgel ngurdambe.